murumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteza amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mugitondo kuri iki cyumweru. Hano i Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe ku cyumweru. Amakuru yacu yo mu karere katuyahere mu Rwanda, aho leta iteganya gukumira amakara yinjira mu mujyi wa Kigali kugira ngo ishishikarize abaturage gukoresha gazi. Asumta Kabuyi nibyo tubwira.
Ministeri y'ibidukikije isobanura ko igiye gukumira amakara yinjizwa mu mujyi kugira ngo himakazwe gukoresha umwuka ariwo gaze wo gutekesha. Kuri ministeri y'ibidukikije Mujawamariya Jean Darika, gukoresha gaze bifitiye inyungu benshi kurusha gukoresha amakara.
Turaza guca amakara yinjira muri Kigali, duhere kuri Kigali, kuko abantu bakoresha amakara muri Kigali bafite ubushobozi bwo kugura gaze. Icyo tuzakoranaho n'ibigo by'imari no kugira ngo bashobore kuba baguriza abantu ariya amacupa ya gaze, kuko niyo ahenda. Noneho abantu bakaba bayishyura buhoro buhoro, ariko abanyarwanda bagire gaze mu rugo, kuko leta yadukuriyeho imisoro. Byaba ibigori, byaba ibishyimbo, yaba amashaza yumye, birashoboka yuko dushobora gucana gaze mu ngo z'abanyarwanda tutangije ibidukikije.
Hari abanyarwanda benshi cyane cyane abatuye umujyi wa Kigali basanga gushyira mu bikorwa iki cyemezo bishobora gutuma hari abatabasha kurya kandi batabuze ibiribwa.
Njye nsanzwe nkoresha ubundi amakara nk'uko bisanzwe n'ubundi.
Bizakorohera kubona gaze?
Oya, ntabwo byakoroha, kuko ariko amakara uragenda ukagura ya senkani, ubwo ntiwaba ufite senkani rero ngo ugende ugure iyo gaze. Urumva amakara avuyeho nyine ngiye ku giti cyane njyewe. Urumva kurya byangora nyine, ni kwa kundi kujya kurya kugura ibiryo muri restaurant n'ubundi aho bafite amagaze kandi nta namikoro ubundi umuntu afite.
Warusha ngo ukoresha icyo wowe?
Amakara. Byakoro hari uko n'ubundi iyo gaze bayimanuye bakageza nko ku giciro nk'amakara uko yagurwaga. Naho gaze igumye kugura uko yaguraga, ndumva nta muntu abenshi bayabona ni bake. Ndumva abenshi byabagora. Byabagora kuko hari n'igihe wakoreshaga amakara n'aya 200 ubite n'ukuntu umuntu yifite mbese.
Minisitiri ushinzwe ibidukikije asobanura ko kudakoresha gaze bituruka ku myumvire kurusha ibyo abaturage bavuga ko biterwa n'ubukene.
Umufuka w'amakara hano i Kigali tuvuga kuri kugura 15,000. Abantu bacana neza amakara bakoresha imifuka ibiri y'amakara mu kwezi ni 30,000. Gaze iragura 17,000. Gaze uyicana ukwezi kose.
Hari bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali bafite ubuzima buciriritse bemeza ko basobanukiwe n'ibyiza mukoresha gaze cyane utuye mu mujyi. Uyu mubyeyi arabitangaho ubuhamya.
Leta yarabyoroheje, umuntu afite amafaranga akabona gaze ibanye n'ubushobozi afite. Tuvuge niba hari gaze y'ibiro 612 kuzamura gutyo, numva buri wese uko bisa kose yabona ubushobozi bwo gucana kuri gazi. Nkoresha gazi ibiro 12 kwezi.
Ibibuza gazi?
Ibibuza amafaranga 13,500. Numva mbese muri rusange ntacyo gazi twaye.
Warayimenyereye?
Ni ukuri pe. Maze igihe kingana n'umwaka urenga gicanaho. Gusa urumva hari ikibazo bafite.
Amakara warayibagiwe?
Narayibagiwe. Reka gusa bava mu byo gukuba amasafuriya n'ibyo byose, oya narayibagiwe.
Leta ivuga ko izunganira abafite ubushobozi buke bakabasha kubona amacupa ya gaze ku nguzanyo, abayahawe bakazajya bayishyura buhoro buhoro. Minisitiri ushinzwe ibidukikije yongeraho ko hari n'umushinga w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG wiswe Pay as You Cook, wishyure ukurikije uko uteka, kiri gufatanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije mu Rwanda, barimo kureba uko wagera ku banyarwanda bose. Mujawamariya asobanura ko uyu mushinga uzafasha umuturage guhabwa gaze iriho mubazi akajya yishyura icyo ashoboye, yashira ikazima ikongera kwaka yongeye kwishyura. U Rwanda rwatangiye icyumweru cyahariwe ubukangurambaga bwo kubungabunga ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kizasozwa n'umunsi mpuzamahanga wahariwe ibidukikije uzizihizwa ku wa 4 w'icyumweru gita. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu makuru y'imikino mu Rwanda nanone, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ku munsi w'ejo rwemeje ko Saturday Munyakazi ariwe muyobozi w'ikipe ya Rayon Sport mu buryo bwemewe n'amategeko. Jean-Claude Munyandinda arakomeza inkuru.
Mwibaruwa yanditswe ku mugoroba w'ejo bundi kwa gatanu urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwamenyesheje Sadate Munyakazi ko ariwe wemerewe guhagararira umuryango wa Rayon Sports mu buryo bwemewe n'amategeko. RGB yaboneyeho isaba Munyakazi ko agomba gutanga raporo zose zigaragaza ingamba zizaba zafashwe mu rwego rwo gukemura amakimbirane arimo kuvugwa muri Rayon Sports muri iki gihe. Izo raporo zigomba kugezwa kuri uru rwego bitarenze iminsi 30. RGB kandi yandikiye Charles Ngarambe imumenyesha ko atagomba gukomeza kwivanga mu miyoborere ya Rayon Sports. Frederic Nakuriryayo ushinzwe itangazamakuru muri RGB arasobanura ibirebana n'imyanzuro uru rwego rwafashe.
RGB yasanze mu by'ukuri ugomba guhagarara Rayon Sports mu byo bemewe n'amategeko ari Munyakazi Sadate. Ibyo bikaba yamaze kubyandikira umuryango wa Rayon Sports ibibamenyesha, ndetse inandikira uwitwa Ngarambe Charles wiyitiraga ko ariwe uhagarara Rayon Sports mu buryo bw'amategeko imumenyesha yuko adakwiye gukomeza kwivanga mu miyoborere y'ikipe.
Charles Ngarambe wigeze kuyobora umuryango wa Rayon Sports mu myaka 7 ishize, mu cyumweru gishize yari yasohoye itangazo rivuga ko we n'abandi bagabo batandatu bigeze kuyobora Rayon Sports bafashe mu biganza ubuyobozi bwose bw'ikipe ngo kuko Sadate Munyakazi yananiwe. Iryo tsinda ry'abantu barindwi rigizwe na Paul Muvunyi, Denis Gacinya, Emile Rwagacondo, Prosper Muhirwa, Theogene Ntampaka, Paul Ruhamyambuga na Charles Ngarambe nyirizina. Ibyabaye ubwo Sadate Munyakazi yaramaze kwandikira umukuru w'igihugu Paul Kagame saba ubufasha bwo gukemura ibibazo by'ingutu byo muri Rayon Sports birimo ibyaha bya ruswa, kunyereza imisoro, ubujura n'ibindi byaranze abayoboye iyi kipe mu myaka yo hambere. Abo ngabo ngo bakaba ari basoko y'akaduruvayo karimo kwigaragaza muri iki gihe muri iyi kipe irusha izindi zose abakunzi benshi mu Rwanda. Icyemezo cy'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB gihaye Sadate Munyakazi agahenge kuko yaramaze iminsi yotswe igitutu n'abadashyigikiye imiyoborere ye. Muri abo bantu batari bakifuza ko Munyakazi yakomeza kuyobora harimo Claude Muhawenimana, perezida w'abafana ba Rayon Sports ku rwego rw'igihugu, hakaba na Mike Runigababisha, umuhuzabikorwa w'amatsinda y'abafana Fanbase. Aba bombi baherutse gutangariza kuri amwe mu maradiyo akorera hano mu Rwanda ko igihe cyari kigeze ngo Sadate Munyakazi ave mu nzira aharire umwanya abashoboye. Mu gihe yakomeje kuvugwa bombori muri Rayon Sports, bamwe mu bakinnyi bayo batangiye gusinya mu yandi makipe harimo ndetse n'abari bagifite amasezerano. Muri abo bakinnyi bamaze kwigira handi harimo Yves Kimenyi na Eric Irambo n'abaguzwe na Kiyovu Sports. Hakaba kandi Eric Iradukunda ndetse na Eric Rutanga bamaze kwerekeza muri Police FC. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yavugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ndabasubije kandi mbahaye ikaze mwe mwakize urushinge rwa radio zanyu ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika. Nkuko musanzwe mubimenyereye, uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigizweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Roger Nigena naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza. Itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 31 z'ukwezi kwa munani 2018 ryerekeye kurengera umwana ndetse n'ibihano bijyanye nabyo, ingingo ya 28 ihana umuntu uhoza umwana ku nkeke cyangwa umuha ibihano biremereye. Ritegeka ko bitabangamiye ibihano birushijeho gukomera biteganywa n'andi mategeko umuntu wese uhoza umwana ku nkeke cyangwa umuha ibihano biremereye cyangwa bitesha agaciro, harimo n'ibyo ku mubiri abakoze icyaha. Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'uburenganzira bw'abana, ariko twibanda ku ihohoterwa ribakorerwa muri iki gihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya virusi ya korona. Turaza kumva ubuhamya bw'umwana w'umusore ukorerwa ihohoterwa na nyina umubyara. Turakomeza kandi twumva ikiganiro twagiranye n'umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'imishinga y'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu, atubwira icyo bakora ngo bafashe abana bakorerwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Kurikira Ijwi ry'Urubyiruko mu kiganiro ejo. Abana ni bo Rwanda rw'ejo kuko aribo bavamo abayobozi, abakozi bo mu nzego za leta n'izikorera, ab'imiryango itari ya leta ndetse n'abaturage b'ejo hazaza b'igihugu. Kugira ngo abo bana bazagere muri izo nzego bashobore kuzigiramo akamaro kandi b'abaturage beza bakunda igihugu bakacyitangira ngo gitekane kandi gitere imbere, ni ngombwa ko barengerwa bakabungabungwa hakiri kare kugira ngo batagira ikibahungabanya mu mikurire yabo, byaba mu mitekerereze, ku mubiri cyangwa bakaba bavutswa uburenganzira bwabo. Ndikumana Thierry ni izina ryahawe umwana w'imyaka 14 y'amavuko utarifuje ko amazina ye nyakuri amenyekana kubw'umutekano we. Atuye mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi, avuga ko yahohotewe na nyina umubyara mu buryo bw'umubiri ndetse no mu bitekerezo. Ni ihohoterwa ryabaye muri ibi bihe icyorezo cya COVID-19 giterwa na virusi ya corona, aho ababyeyi n'abana bari gusangira umwanya munini kuruta igihe babaga bari mu mashuri, nyuma y'aho ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bitegetse ko isubukurwa ry'amasomo mu buryo bwa rusange ari muri Nzeri. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore.
Nadukomeretse n'inkovu turazifite, njye na mushiki wanjye nawe arazifite inkovu, aho yamuteye ziri kukagura, aho yamuteye.
Ndikumana Thierry, izina ryaho umwana w'imyaka 14 y'amavuko, ubwo umutekano we umubonye ku maso arasa n'ukuze, nyamara avuga ko afite imyaka 14 y'amavuko, ahubwo ngo bishobora kuba bifitanye isano n'ubuzima yanyuzemo butamworoheye nyuma y'urupfu rwa se mu mwaka w'2014.
Umunsi umwe musaba ibikoresho by'ishuri, musaba ikaramu, arambwira ngo njye kwifata ku gituro cya data. Uko wakunda kuvuga nibyo akunda kutubwira.
Ndikumana avuga ko ihohoterwa akorerwa na nyina ryaje gufata intera y'umwaka ubwo mu kwezi kwa gatatu yavuye ku ishuri rya Kageyo asanzwe yigaho, we kimwe n'abandi banyeshuri bacumikirwa ubwo basubizwaga mu miryango yabo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 giterwa na coronavirus, nyuma y'aho umurwayi wa mbere yari amaze kugaragarira mu Rwanda. Kuguma mu rugo wabaye umwanya mwiza nanone mubi wo kubona amakosa ya nyina. We na mushiki we bavuga bagakubitwa ndetse bakanabwirwa amagambo akarishye.
Nyina akaza akadukubita gutyo, nyina aza n'undi mugabo mu rugo, ageze mu rugo ninjoro aransohora mu nzu, amaze kunsohora mu nzu mpagarara hanze, n'ubundi njye ndicece cyane ryamira hanze, arongera arasohoka araza akajya ntera amabuye ambwira ngo ngende, afata imyenda yanjye yose arayisohora arayitwika. Yagurishije imirimi itatu, arangije kugurisha imirimi itatu amafaranga arayarya.
Nubwo umubyeyi w'aba bana atemeye kuvugana n'itangazamakuru, Nzabamwita Tisiye, umukuru w'umudugudu wa Rwamuhuba uyu muryango utuyemo, nawe avuga ko ihohoterwa rikorerwa aba bana rizi, ndetse agahamya ko nyina atababiri umubyeyi mwiza.
Akabakubita cyane ku buryo atari uburyo umubyeyi yahana, ariko kuko yigeze no kujya abakomeretsa. Ndetse ibintu byo by'ihohoterwa yabakoreraga byo n'abaturage kuko barabyemeye tubikorera n'inyandiko.
Zimwe mu mpamvu zagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe na Mije Profi mu mwaka ushize wa 2019 nk'iziza ku isonga mu bitera ihohoterwa harimo ubuharike, umuco, kutakira impinduka kuko hari amategeko amwe yagiye ahinduka, ikindi ni ukutumva neza amahame y'uburinganire n'iterambere, ndetse n'izungura aho abantu bicanaga bapfa ubutaka. Cyakora Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mije Prof inemeza ko muri ibi bihe bya gahunda yaguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19, umubare w'ingo zagaragaye imihohoterwa wagabanutse, kuko habonetse ingo 18 gusa mu kwezi kwa kane, mu gihe muri Gashyantare zari ingo 186. Njye Ndishimwe Honore mu karere ka Gicumbi kubw'ikiganiro ejo.
Turamushimiye umwana w'imyaka 14 umaze kudusangiza ubuhamya bwe bw'uko umubyeyi wamukorera ihohoterwa. Bimwe mu bikorwa yavuze ko umubyeyi wamukorera birimo kumuraza hanze, kumubwira amagambo amukomeretsa, ndetse no kumukubita ataretse mushiki we. Mwiyumviye ko n'ubuyobozi bw'aho uyu muryango utuye nabwo bushimangira ko uyu mugore akorera abana b'ihohoterwa akaba atarababereye umubyeyi mwiza. Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Uwicyeza, agiye kutugezaho umwe mu butumwa mwamaze kumugezaho ku bijyanye n'ikiganiro cy'uyu munsi. Nguhaye ikaze muri studio Christelle.
Niko ndakoze rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa tumaze kwakira buri kugaruka kuri insanganyamatsiko turi kuganiraho none igaruka ku ihohoterwa rikorerwa abana muri ibi bihe bya virusi ya corona. Aho turi kwibaza tutese mubona hakurwa iki ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike burundu. Ubutumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 0785781411. Iradukunda Maurice yigize ati hagakwiriye kuganirizwa ababyeyi bahohotera abana babo bagasobanurirwa uburenganzira bw'abana. kandi n'abana bakorerwa ihohoterwa bakegerwa by'umwihariko n'inzego z'ibanze. Noneho ku babyeyi baba barahuguwe ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana, bakongera bakaba bakurikiranwa n'amategeko. Mukantwari Denise avuga ko kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike, habaho guhugurwa kw'ababyeyi ku burenganzira bw'umwana, bakamenya n'amategeko abarengera kuko abenshi ntibabizi. Saverine avuga ko akenshi ihohoterwa rigera ku bana biturutse ku makimbirane y'ababyeyi. Dukomeza Sindi Kubwawe Theodore avuga ko icyambere ari ugukunda umwana wese, ndetse yaba uwawe ukamugira inshuti mukajya muganira, aho wumva atumva neza ukamusobanurira ndetse ukamugira n'inama ku ngingo uwo mwaganiriyeho, bityo bizakurinda guhohotera umwana. Bikorimana Ezekiel avuga ko abana benshi bakoreshwa imirimo ivunanye cyane. Abandi bana bakunze guhohoterwa ati ni abana b'imfubyi, aho usanga abantu babajyana ngo bagiye kubarira bakabahohotera kuko nta yandi mahitamo baba bafite. Rero kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike, ubwabo batinyuke bavuge ihohoterwa bakorerwa kuko usanga bakurana intimba ku mutima. Dukomeza Uwamahoro Theoneste yagize ati kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike, hajya hategurwa amahugurwa ku babyeyi kuko ikibazo kiri mu myumvire, n'abana nabo bahabwa amahugurwa ku burenganzira bwabo. Uwimuwe Alphonse waravuga ko kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike, inzego zitandukanye zakorera hamwe mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana. Abana nabo bagatozwa kwihesha agaciro, kwiyubaha, ikinyabupfura, guharanira kuzagira ejo hazaza heza, ndetse no guharanira uburenganzira bwabo. Eugene wasanga hakabayeho gusobanurirwa kw'ababyeyi by'uburenganzira bw'abana babo kuko usanga babakoresha imirimo ivunanye itari yo mu kigero cyabo, kuko ubundi abana bari mu biruhuko bagakwiriye kwitabwaho n'ababyeyi bakabafasha gusubiramo mu masomo yabo, naho abakorera abana ihohoterwa bakabihanirwa by'intangarugero. Ubu ni bwo butumwa tumaze kwakira, ariko mwe mudukurikiye mwakomeza mukabwohereza turakomeza tubwakire. Nicole wasubirana ijambo gakomeza n'ikiganiro.
Arakoze cyane Christelle Uwikeza umaze kutugezaho umwe mu butumwa muri kutwoherereza bujyanye n'ikiganiro cy'uyu munsi. Reka nkwibutse ko nawe uduteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro ukadusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi. Tubwire, ese ubona hakorwa iki ngo ihohoterwa rikorerwa abana rishire mu muryango nyarwanda? Twandikira ubutumwa kuri telefone igendanwa ariyo 07/28/082/32/32 cyangwa kuri 07/87/58/14/11. Wakoresheje nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mu mwaka w'2018 hashyizweho itegeko rirengera abana. Muri iri tegeko, guhoza umwana ku nkeke bisobanurwa nko gukorera umwana igikorwa icyo ari cyo cyose gifite cyangwa gishobora gutera ingaruka ku buzima bwe, haba ku mubiri, ku mitekerereze, cyangwa kimuvutse uburenganzira bwe. Nawe ihohoterwa rikorerwa mu rugo bigasobanura ibihano byo ku mubiri, ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ivangura, guhutazwa ku mubiri cyangwa mu mitekerereze, kutitabwaho, gushakira inyungu ku mwana cyangwa kumutererana, bikozwe n'umubyeyi, uwishingiye umwana cyangwa undi muntu uwo ari we wese umufiteho ububasha ahabwa n'amategeko. Ingingo ya kane y'iri tegeko ivuga ko umwana afite uburenganzira ku mikurire iboneye. Buri mubyeyi afite inshingano zo kwita ku mwana kuva gisamwa kugira ngo agire imikurire iboneye. Nubwo hari amategeko yashyizweho yo kurengera abana, ariko haracyagaragara ihohoterwa rikorerwa abana, cyane cyane rishingiye ku bihano mbabazamubiri. Ndi kumwe na bagenzi banjye hano muri studio. Nguhaye ikaze muri studio Jaime.
Urakoze cyane Nicole.
Nguhaye ikaze muri studio nawe Uwikeza Christella.
Urakoze cyane.
Reka tuganire dusangire ibitekerezo. Mumbwire, ese mubona ari iki gituma ihohoterwa rikorerwa abana rirushaho kwiyongera, cyane cyane muri iki gihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya virusi ya corona?
Urakoze cyane Nicole. Njye uko mbyumva mbona hari imiryango imwe n'imwe muri ino minsi yagihura n'ubukene, kuko virusi ya corona ni icyorezo cyagwiriye isi gitunguranye. Imiryango yamara guhura n'ubukene, rero umwana yagira icyo akenera ntakibone, tuvuge cyane ku bana b'abakobwa, akajya hirya ku musore runaka, hari abasore bafite imico mibi, kugira ngo yumve ko ari cyo agomba kumuka musaba ngo tubanze turyamane, kwa kumusabanya aramuhohoteye, ugasanga rimwe na rimwe ihohoterwa riri guturuka ku miryango ubukene bufite. Impamvu ya kabiri, abana bari kwiranwa n'ababyeyi babo mu rugo. Umwana tuvuge niba siteye ku isahani kameneka, mama we cyangwa papa aramukubita urushyi, umwana ni bamutumye kuvoma amazi kubera ko muri n'imitsi batari kujya ku ishuri agatindayo baramukubiturishye ugasanga ryaho hoterwa rukwiyongiye ababyeyi bamwe namwe ntibumve ko babana bagomba kugira umwanya wo kwiga akumva ko ari umwanya wo kwirirwa akora mu rugo
yego Jean Aime ati biterwa n'ubukene buri mu miryango ariko nanone bikaba binaterwa nuko abana bafite umwanya munini bari mu rugo ese Christelle nawe tubwire wowe ubona biterwa n'iki
Yewe ndagaruka ku myumvire y'ababyeyi. Hari ababyeyi bumva ko mu gihe abana bari muri kino kiruko kirekire, bumva ko ari ugukora gusa. Kandi tuzi ko muri iki gihe abana bagomba no gusubiramo amasomo. Rero ugasanga ntihandi umubyeyi avuga ati wirwa wicaye iki atikora akazi ko mu rugo mu gihe amashuri atari gukora. Rero ugasanga niho ryahoterwa rizamukiye ho kugira ngo usore umwana ugasanga umwanishije inkoni. Kandi guhanisha umwana inkoni ishobora kumuganza ko ati iki ni gikwiriye gusoka gutya mukaganira. Ugasanga umujinya w'ababyeyi arakubita umwana kandi wenda umwana ari namutoye
noneho mu gihe tukirimo no kuganira ndifuza ko munambwira ese mubona ari iki cyakorwa haba ku rwego rw'umuryango ndetse no ku rwego rw'ubuyobozi hakorwa iki noneho kugira ngo irihohoterwa rikorerwa abana rishire mu muryango nyarwanda
urakoze cyane Nicole icyo mbona mbere na mbere gikwiye gukorwa ku rwego rw'umuryango Umugani w'Ikinyarwanda uravuga ngo inkoni ivuna igufa ntago ivuna ingeso. Umubyeyi agomba kumva ko igihe tugezemo niba umwana akosheje uburyo bwa mbere bwo kumukebura ni ukumuganiriza. Nibwo butuma umwana akurana uburere bwiza n'ubupfura bwiza. Kuko n'umukubita hari igihe uzamukubita nabwo ukamukomeretsa. Najya kukurega mu nzego zifite mu nshingano uzafungwa. Umwana agira uburere bubi nawe ubeho mu buzima bwe bwo muri gereza utari witeze. Icya mbere kigomba kubaho ni ibiganiro kandi n'ababyeyi bakumva ko nta mwana udakosa kandi yakosheje arakosorwa mu buryo bwiza. Icya kabiri, ku rwego rw'ubuyobozi kigomba gukorwa nuko amategeko arengera umwana agomba gukazwa, uwahohoteye umwana mu buryo ubwo aribwo bwose agahanwa by'intangarugero.
Yego, urakoze cyane Jean Aime, tubwire nawe Christelle.
Ngiye icyo mbona cyakorwa kugira ngo irihohoterwa rigabanyuke nuko ababyeyi hari n'ababyeyi badasobanukiwe, nabo bakabaribo bakabigisha kuko iki nicyo gihe cyo ko none mu gihe babona umwanya wo kuba bari kumwe n'abana babo. Babone ni igihe cyo kubabwira ati noneho mu gihe muri kumwe uburenganzira bw'umwana n'ubu ngubu nabyo biri mu byagabanya ihohoterwa.
Barakoze bagenzi banjye nabo badufashije kumva neza irihohoterwa rikorerwa abana ndetse bakanatanga n'inyunganizi ku bijyanye n'iki kiganiro turimo namwe muduteze amatwi rero mwadusangiza ibitekerezo byanyu nimutwandikira ubutumwa kuri telefone igendanwa ariyo 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11 mwakoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp Mudusange no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo ni jambo rimwe. Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo mu gukomeza n'ikiganiro cyanone twaganire na Evariste mu Rwanashyaka umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'imishinga y'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu izwi nka Clado akaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu avuga ko zimwe mu mpamvu ihohoterwa rikorerwa abana ryiyongereye muri iyi minsi ari uko abana bari mu ngo zabo bityo ababahohotera bakaba bababonera hafi yasabye ababyeyi kuba hafi y'abana babo muri iki gihe babarinda ababahohotera no kubakoresha imirimo ivunanye ahubwo bakabafasha gusubiramo mu masomo ni mu kiganiro giranye na mugenzi wacu Jean Aime muhawe nayo
muri iki gihe abana bari mu rugo ntabwo bafite kontrole ijana ku ijana bitewe n'uko babaga bari ku ishuri wenda bafitane materi rwo kwakurikirana n'abafite prefet des etudes noneho byumvikana ko n'abahohotera abana bararekereje kugira ngo babe bahohotera abana biri kugaragara nko mu buryo nka bubiri hari ugusambanya abana hari no guha abana ibihano bibabaza umubiri kubera ko bari kumwe n'ababyeyi babo agakosa umwana akoze kose umubyeyi arakabona agasanga aramuhutaje muri bwa buryo bumwe cyangwa ubundi
kuva virusi ya corona yagera mu Rwanda na gahunda ya guma mu rugo igatangira mumaze kwakira ibirego bingana iki
njye maze kwakira ibirego 24 harimo ibyo gusambanya abana harimo n'ibyo ngibyo navuze bibabaza umubiri
ibyo birego mwakira abo bana mubafasha mute
kwege hano dufasha mu buryo nka butatu mbere no buvugize niba ari ikibazo tubona gikeneye ubuvugizi mu nzego za leta turabukora niba ari ikibazo gikeneye kutuganiriza ababyeyi tukabaganiriza abari ikibazo cyadusaba ko kijya mu bugenda cyaha dukorana na RIB n'izindi nzego z'umutekano tukorienta abo bana cyangwa tukabafasha gutanga ibirego ikindi nuko yari ikirego cyagiye mu rukiko dutanga abanyamategeko ko kunganira aba bana kugira ngo babe babasha kubona indishyi igihe wenda urubanza rwarangiye cyangwa babe babasha no kuburana neza kuko akenshi na kenshi abana ntabwo bemerewe kujya mu rubanza.
Aba banyamategeko mutangane rubishyura
nitwebe
gahunda yaguma mu rugo cyane kubana iracyakomeje kubera ko bazasubira mu mashuri muri nzere dore cyane ko habahiganjemo abakiga. Murabona hakorwa iki kugira ngo irohoterwa ribe ryagabanuka cyangwa ricike burundu mu Rwanda?
Ababyeyi bagomba kuba hafi abana. Uyu ni umwanya mwiza wo kuba ababyeyi babo hafi y'abana babo, kubagira inama, kubasobanura uko bagomba kwitwara, kubabwira uko hanze hashobora kuba haba habi baramutse batitwaye neza, ndetse bari no kwigira ku ikoranabuhanga kandi tuzi yuko buriya hari ibyaha byinshi bikorerwa kuri internet. Ari niyo mpamvu Leta mu kwezi kwa gatandatu 2019 yashyizeho politike yo kurwanya ibyaha bishobora gukorerwa ku ikoranabuhanga bikorewe umwana. Rero ababyeyi bagomba gufasha abana kwigira ku ikoranabuhanga, bakabatoza kuryigiraho neza, bakirinda kuba bajya ku ma Facebook cyangwa n'ahandi hantu bahura n'abashobora kubangiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko abana nabo ubwabo buriya nabo tubasaba yuko bagomba kwitwara neza, bakumvira ababyeyi, bakaba hafi y'ababyeyi babo, bakabagisha inama.
Dusoza muragira inama cy'abakunzi b'ikiganiro ejo n'abahotera abana muri rusange kugira ngo babe bakwisubiraho.
Abakunzi b'ikiganiro bo ni ukubakangurira kurengera umwana. Kurengera umwana buriya ntabwo ari inshingano z'umubyeyi wamubyaye gusa, umwana ni uw'igihugu. Buri muntu wese rero uri kubasha gukurikirana iki kiganiro yakumva yuko kurengera umwana ari inshingano ziwe. Igihe abonye umwana uri guhohoterwa cyangwa ushobora kuba yajya mu nzira zo guhohoterwa, akaba yamugira inama cyangwa akamufasha kwirinda wa muntu ushobora gushaka kumugusha. Abahohotera abana nk'uko nari mvuze bo bagomba kurya bari menye, kuko ubu ngubu inzego ziri maso natwe turi maso, tugiye kurushaho gushyira ingufu kurenza uko twazishyiraga mu bihe byashize. Ese tukanasaba n'ababyeyi nabo buriya yuko bagomba kwirinda guhohotera abana, wenda bitwaje ubukungu bwaragabanutse, bakirinda kubajyana mu mirimo ivuna.
Turabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Turamushimiye cyane Jean Aime Muhawe nayo ku kiganiro cyiza yagiranye na Evariste Murwanashyaka, aho yagarutse ku bufasha baha ababagana bagakorera abana ubuvugizi ndetse bakanabaha abanyamategeko babafasha mu gihe cy'imanza. Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo, mwiyumviye ko guharanira uburenganzira bw'abana bidakorwa n'ababyeyi gusa, ahubwo ari inshingano za buri wese kwita no kurengera ku mwana ndetse no kumuyobora mu nzira nziza mu gihe abona ko umwana ari kugana mu kintu cyangwa wamukorera ihohoterwa. Twumvise ubuhamya bw'umwana w'imyaka 14 ukorerwa ihohoterwa na nyina umubyara, ririmo gukubitwa ndetse no kubwirwa amagambo mabi. Twumvise kandi Evariste Murwanashyaka, umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'imishinga y'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu, ashimangira uruhare rwa buri muntu wese mu guharanira kurengera uburenganzira bw'abana. Nawe wari uduteze amatwi muri iki kiganiro cy'uyu munsi, udusangize igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko twaganiragaho uyu munsi. Ese ubona hakorwa iki ngo ihohoterwa rikorerwa abana rishire mu muryango nyarwanda? Mutwandikire ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo 07/28/82/32 cyangwa kuri 07/28/58/14/11. Mwakoresha nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mudusange no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwese twabanye mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro. Mbibutse ko iki kiganiro mugikurikira ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na Roger Nigena. Nitwa Nicole Giraneza, ndabashimiye. Ruri mu muryango ejo nyiramubaneza urubyiruko kuri radio ukunda. Heye kuri radio ukunda.
Nandi makimirane uharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, cyane ko ari twe dufite ya mbere mu kubaka ejo atubereye ejo 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 ejo
Nshuti muduteza matwi mu masagonda make turaba tugeza ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro nifatu Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza